Yes, yenzo mulenzi wa Bonnie Wizzy. Abakadde gwe bayita Bonnie Wizzy. Abasamya gwe bayita Bonnie Wizzy. Freestyle session. Tugende. Yo. Okubanga gwali yote chikufula muzira Ovimba ugoma na bakuteka yovuma Jukireno lada botuko jinzo kuka Bonaba sanga mubala unakulotia luka Na red banto ni yaliyo ya kanga goba goba Muganda wango kuvimba tachizanga koma goba Emikwano jego vye kejali womu ntandikwa Mbuba kuswaza teba kubachikumbanga gwecho kuba Jukira beba tambuzanga busidi womu nkuba Omusana negocha na yenga kuruwa guma Ngaba kubiri vingira munti rulivoro chiriva Ateda Wechaba, obego bakonga taba Gosubira maziga gabo mudagali zaachi Osubira bose tulenda biru wa mubalobo zaachi Osubira boba kube mfufo vale kabo ogerachi Zidamu boba kube mfufo subira bo ogerachi Muganda wange nensi mfunda teri globo Eja kufunde kunyigenga teri yako yamba Ngaba kugamba chimu muganda wafenga wavimba Nga wakubanga siteji ngatova kubiru bodi Chiche chaba uo mulogo wo ya guamu Soya doli serebu buza kubantu Okuyimba muli mu atozi jamu abantu keno freestyle session ni mpabula gwe nankani tovimba nyo twek nankani tovimba nyo ndabula gwe nankani tovimba nyo kwenkana ate mapu yansi ochakuba Kampala mukono neggulu tebakumanyi ovimba nokusinga Zambe yali nya kunyonyi blood ya malala gaso sekendeza blood Kendeza kumalala, blood kendeza kumalala Blood njagalo kendeza malala Kubanga byokola, abantu mwana tebabi matida Bonnie Wizzy, straight out of wire seke Kazi ndalo, blood, take one seduka